some records, baby.
Omidia Chris.
Hell yeah.
Kenya Classic, the chorus killer. Yeah, man.
Daddy-o, I call her city-o, ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de. She call me daddy-o, I call her city-o, ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de.
Kipa na kupa, una umbo la shupa na apa, uzuri mola mekupa, pamoja juu tepatu mekika po supa, kwa ras pata peace, enjoy kiss them and juice, mafila ngadu jisa live. Nipe more and more mapenzi uchapa noko. Sema no skube wezo na poletu noko. Ndana rona vyo kuenzi kamgiriama na mboko. Kinacha nda go crazy nisa house foko. Penda digi digi utamu wako koko. Timloko kiboko ni mboko. Wapanda mzuka uno na vichuchuma. Pata mate cute sweet changu chako. Mombasa rava kanga iko moto. Daddy yo jogo paka koko iko. Paka chema jogo sham sham koko.
She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de. She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de.
Uwa nae mbono rachele, roje roje mtoto mchele mchele. Watu nukusi kelele, aina kinacho kwa mbele na vigele gele. Bila pupa nkitishe yuanipa, hot hot fire kino bila pupa. Newasha, steam ya guanta, sita sita nyota sita sio five star. Do I spend money na adabu, she's the one to marry. Seo nika mfana na henza wari, apendi lami yake in rough road. When you drift crazy na sina worries. Wow wow wow, kita macho kodo. Wow wow wow, tele tele bila nyodo. Sweet hot love bila kipimo. Nizen kuwe nae, ujue nini walk, I walk.
She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de. She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de. Mapenzi moto moto tangolea, ongeza ladha mimi zidi nogewa. Unaponipa mimi nachanganyikiwa. I don't care hata wakiongea. Mara tufanani, wala tuendani, wala msijali. Mara tufanani, wala tuendani, wala msijali.
Hapa kule pole pole na pole. Kwangu kwake paka bao gole. Natamba na nachenga gole. Bao la gumba la dole. Hapa kule pole pole na pole. Kwangu kwake paka bao gole. Natamba na nachenga gole. Gumba la dole.
She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de. She call me daddy yo, I call her city yo. Ni penzi moto wala kuna likizo na nani chula tena bila kipimo, oh dada de.